Isaiah 3:1. Ngokuba bheka inkosi uJehova Sebaothi iyasusa eJerusalema nakwaJuda uzime nodondolo lonke uzime lwesinkwa nalo lonke uzime lwamanzi. Verse 2. Amaqhawe namadoda empi, abahluleli nabaprofethi, ababhuli namalunga. Verse 3. Izinduna zamashumi esihlanu nabantu abanodumo abeluleki nezingcweti ezihlakaniphileyo nabanolwazi lokulumba. Verse 4. Ngiyakubanika abafana babe izikhulu zabo nezingane ziyakubabusa. Verse 5. Abantu bayakucindezelana kube yilona lowo yebo yilona lowo nomakhelwane wakhe. Abantwana bayakubhensela abadala nabadelelekileyo abanodumo. Verse 6. Lapho umuntu yakubamba umfowabo endlini kayise ethi, wena unengubo yiba ngumbusi wethu. Lencithakalo ibe phansi kwesandla sakho.
Verse 7. Ngalona lolo suku uyakudazuluka athi, angiyukuba kumelaphi ngokuba endlini yami akukho sinkwa, akukho ngubo, ningangibeki umbusi wabantu.
Verse 8. Ngokuba iJerusalema likhubekile noJuda uwile, lokhu izilimi zabo nezenzo zabo ziphambene noJehova, ukucunula amehlo enkazimulo yakhe. Verse 9. Ukukhetha kwabo ubuso kuyafakaza ngabo, benza izono zabo bale njengeSodomo abazifihli, maye kuyo imiphefumulo yabo, ngokuba abazenzele okubi. Verse 10. Yishoni kolungile ukuthi kuyakuba kuhle kuye ngokuba bayakudla izithelo zezenzo zabo. Verse 11. Maye komubi kuyakuba kubi kuye ngokuba uyakubuyiselwa izenzo zezandla zakhe.
Verse 12. Abantu bamike izingane ziyabacindezela nabesifazane bayababusa. Oh bantu bami abaniholayo bayanidukisa. Bachitha indlela yemikhondo yakho.
Verse 13. UJehova sesukumile ukuyokuwa uma ukuthetha amacala ezizwe. Verse 14. UJehova yakungene kwahluleleni namalunga abantu bakhe nezikhulu zabo ngokuthi, yini niqedile isivini impango yabampofu ezindlini zenu. Verse 15. Nichobozeleni abantu bami nigaye ubuso babampofu na, isho inkosi uJehova Sebaothi. Verse 16. Wathi futhi uJehova, ngenxa yokuba madodakazi sesiyona eziphakamisa, ehamba elula izintamo, eqhikiza amehlo, ehamba ecokama ekuhambeni kwawo, ekhenteza ngezinyawo zawo. Verse 17. Ngalokho inkosi yakuzenza izimpandla, izinkakhayi zamadodakazi asesiyoni uJehova awanqunise. Verse 18. Ngalolo suku inkosi yakubusa imihlobiso yayo, izigqizo nemiqhele nezibedu ezinjengenyanga. Verse 19. Nezichaza, namasongo, nezimvakazi. Verse 20. Nezigqoko, nemihlobiso yemilenze, nezibhamba, nemifuma, neziqu. Verse 21. Nezindandatho, namacici ekhala.
Verse 22. Nezambatho zemkhosi, nezangaphezulu, namatshali, nezinqalathi.
Verse 23. Nezibuko, nelinele elicolekileyo, nemshuqulo, nezilembu. Verse 24. Kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubola, nasesikhundleni sebhande igoda, nasesikhundleni sezinwele ezilungisiweyo impandla, nasesikhundleni sesidiya isibhamba sendwangu yamasaka, nasesikhundleni sobuhle isishada.
Verse 25. Amadoda akho ayakuwa ngenkemba, namaqhawe akho ngokulwa.
Verse 26. Amasango alo akukhala lile, liyakuba yize, lihlale emhlabathini.